kumva ngo umuturage niwe wakagombye kurindwa akaba ari we uraswa umuntu akica abantu batanga ari umuyobozi
twumvaga ari amasasa ari kuvuga babanje barasa ubwa mbere birongera bicaho birongera bararasa
banje haca amasasu atandatu twumva ari hafi zacu nyine nk'abantu turi
ni bamwe mu batunze santere y'ubucuruzi ya rubyiruko yo mu kagari ka Rusharara aho umusirikare wo mu ngabo z'u Rwanda witwa Minani Gervais w'imyaka 39 y'amavuko ufite ipeti rya serija yarasiye aba baturage aba babwijwe irya Amerika ko iryo rasa ryabaye saa saba n'igice z'ijoro ikiri saa munani ni amasaha ubusanzwe utubari twaha muri iyi santere tuba tutagikora kuko abahatuye batubwiye ko tutemerewe kurenza isaha yine z'ijoro tugikora icyabaye intandaro y'iyitwa rya bagenzi babo aba baturage bavuga ko ari intonganya hagati ya nyirakabari witwa Nkundamahoro Jean d'Amour na Serija Minani zivuye ku kutishyura k'uyu musirikare
numvise ko hari amafaranga 1,300 yari atarishyura bababwiye ko ari buyashyire kuri telefoni ubwo rero ayo mafaranga niyo yabaye intandaro nyine
kubera ko yari yambaye sivire babanje no kumwibeshyaho ntabwo bari bazi ko ari umusirikare baterana amagambo bagira ngo ni umuturage usanzwe arabatuka nabo baramutuka birangira rero asohotse aho ngaho kwa Damuru ajya ku kigo ku gisirikare haruguru aza yambaye inifomu ya gisirikare atwaye n'imbunda ubwo yaje ahita ahera ruhande arasa abantu bose bari muri ako kabari
amaze kuva mu kabari yasohotse amaze guterana umujene na nyir'ikabari ajya kureba ibikoresho mu kigo agaruka nyuma ibyo nibyo byabaye avuye mu kigo na nyir'ikabari nawe yari amaze gutaha hari hasigaye nk'umukozi abasanze mu kabari niyo yishe ntabwo nyir'ikabari we anarimo
abishwe bose uko ari batanu ni ab'igitsina gabo bafite hagati y'imyaka 18 na 45 muri bo harimo abavandimwe babiri bavukana ni mpa abatuye aha muri Karambi bavuga ko zabaciyemo igikuba cyane cyane abahaburiye ababo
kumva umwana ava mu rugo ngo agiye guhaha niba ntiwagwaye ukagwaje ariko biriya ni urupfu rutunguranye ruteye n'ubwoba
twese ni igikuba cyacitse pe nawe urabibona rwose twese twumiwe twabuze icyo dukora muri make nta kindi twarenzeho twumiwe pe
kubyakira byatugoye kuko urabona n'abaturage hano baracyafitemo ikintu cy'ubwoba kuko kubura abavandimwe ababyeyi si ikintu cyoroshye byatuguye nabi nyine urabyumva
mbega nyine biragoye kubyakira ko kumva imirambo itanu mu isanzure imwe cyane bamwe ni abafamiliye ubwo babiri bavukana harimo abana bakiri batoya nyine biteye igihunga
kubabuza ababo basanga impfu zabo ku ruhande rumwe zaturutse ku burangare bw'abakuriye uwabarashe
umusirikare wagiye kuzana imbunda mu kigo araza arasa abantu ari we ubashinzwe baraturinda ariko habaye uburangazi buteye ubwoba ukimbo bakumvise ko umusirikare niba yananyoye birumvikana nawe utananywa ariko bagombye no kuza bakavuga bati twaya masaha uyu runaka ari kubura ari hehe bakaza bakamujyana
twabwira nk'abayobozi rwose nabo buriya bagizemo uburangare pe kuko kuva ku gisirikare umuntu akambara akagaruka akaba yakica umuntu nta muntu n'umwe wari wahagera ni ibintu bigoye
abaturiye iyi santere ya rubyiruko bavuga ko urugomo rukuruwe n'abasirikare baza kuhanywera bavuye mu kigo kiri hafi aho atari ubwa mbere ruba icyakora bakemeza ko bitari byakageza aho hari abahasiga ubuzima
ntabwo ari ubwa mbere abasirikare bashaka kuturasa bigeze bashaka none undi afite imbunda baraza barimufatana ku manywa baramujyana n'ejo bundi batwaye undi nijoro basinze
iyo byabagoye ntagize n'ikibazo kiba giturutse kuri bo twitabazaga nyine bagenzi babo gusa nabo bakadufasha nyine bakaza bakaba bamucyura
ku miryango y'ababuze ababo hari icyo basaba inzego z'ubutegetsi
twebwe kubera ko tubayeho ari ugushakisha nibo bari basa nk'abadutunze rwose mwagira icyo mudufasha
mushobora kureba ukuntu mwatugenza nibura mukadutera inkunga y'ukuntu nawe twahuye n'ibiza mukareba icyo mwatumarira
umuntu iyo umubuze ari wowe uri kuzakurengera ububuze byinshi nta wa muntu bamugarura ariko mu bijyanye no kugira ngo abo bantu bazabeho leta nayo twasaba ko yazabahaba hafi
twasaba rwose leta nyine irebe ukuntu yafashe bari abaturage iriya miryango yahuye n'ikiriya kibazo cyo kubura ababo kuko nta bushobozi bundi bari bafite abo bantu
ijwi rya Amerika yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'igisirikare cy'u Rwanda ariko ntibyabushobokera inshuro zose twahamagaye Brigadier General Ronald Rwivanga uvugira iki gisirikare ntiyatwitabye n'ubutumwa bugufi twamwohereje kuri telefone ngendanwa biboneka ko bwamugezeho kugeza ubwo twatunganyaga inkuru yari atarabusubiza icyakora mu itangazo igisirikare cy'u Rwanda RDF cyasohoye ahagana isaa tanu z'amanywa y'uyu wa gatatu cyavuze ko kibabajwe n'ibyabaye kandi kihanganishije ababuze ababo RDF mu itangazo ryayo yavuze ko warashe aba baturage yafashwe kandi azahanwa hisunzwe amategeko igihano cyo kwicwa ntikiri mu mategeko hano y'u Rwanda ariko ku babuze ababo
dukurikije ububabare dufite kuri uwo musirikare uramwe hano musirikare ukiri munsi rasinye kwivuga nabo bazamushake bazaje batushire gahinde nawe bamurase hacavuze uranta musiye buzuri abantu batanu ku muntu umwe kandi ari umuyobozi n'ese iki gihugu abayobozi baracyabamwe bameze n'ukuri
urugoma nkuru rukorewe n'umusirikare w'ingabo z'u Rwanda mu kabari akarasa abaturage rwahirukaga kumvikana mu 2014 mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda aho umusirikare utari mu kazi yashwanye nabo basangiraga asubira mu kigo gufata imbunda arasama abagera kuri 7 batanu muri bo bahasiga ubuzima. Tendisokre Mutijima, ijwi rya Amerika, ikarambi ya Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda.